ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Niya muri isanga yihariye ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobora ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro rya kane rya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavutse icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo ahererekanwe nta gihamya, nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo, ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere save mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi guhikaze mwebwe mwese mukurikira ijwi rya Amerika mu iki kiganiro gisesengura amateka. Iki ni ikiganiro cya gatatu kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Mu kiganiro cya mbere twibanze ku byabaye mu ijoro ry'itariki ya kane ishyiri ya gatanu. Iyi niyo izwi nka kudeta yo ku wa gatanu Nyakanga umwaka w'1973 yakuyeho uwari perezida w'u Rwanda Gerigori Kayibanda agasimburwa na General Major Juvenal Habyarimana. Icya kabiri tuvuga ku ifatwa n'ifungwa rya bamwe mu banyapolitiki ba hafi bakwanaga na Kayibanda. Dukurikije abatwandikiye n'ukuntu ibiganiro byagiye bihererekanwa ku mbuga mpuzambaga, byatweretse ko mwabishimye. Hari benshi muri mwe mwatanzeho ibitekerezo, muratwandikira, muraduhamagara, mudufasha gucukumbura ku bindi bintu mwumvaga bikenewe gusobanuka. Byose tuzabizirikana kandi tuzakomeza gucukumbura kubera ko abenshi mwanditse mu buryo bunyuranye. Twanze guhita dukomeza ibiganiro uko twabiteganyaga, duhitamo kubanza kugaruka ku bitekerezo byanyu. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi tugiharira hanini ibitekerezo byanyu. Abatwandikiye cyangwa se bakaduhamagara bisanga kandi bifuza ko dusangira ijambo, baratanga ibitekerezo byabo ku byavuzwe ku mugoroba w'itariki ya kane 1973.
Sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ari perezida wa Repubulika ahamaze shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ariwe Habyarimana icyo gihe, wakumva adashaka kumwica.
Abibaza aho General Major Juvenal Habyarimana yiriwe n'icyo yiriwe akora.
Yiriwe mu kigo cy'i Kigali bari babiteguye, kandi uwo munsi abo bahuye kudeta yari ihari mu kwezi kwa gatanu rodirimetine hari kudeta yari yateguwe niko byavuzwe bukeye, kandi iyo kudeta gasake yari irimo.
Imitegurire y'iriya kudeta abana b'abanyapolitiki barakomeza kutubwira uko ababyeyi babo bafashwe.
Batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana. Kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe mu ijoro ryo kwa kane rishyiriweho gatanu Nyakanga. Kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka.
Colonel Laurent Rubuga wari nimero ya kabiri kuri General Major Juvenal Habyarimana atubwire uko bafatwaga.
Ukuntu prokireri yageze aho akarekaniza inda akaba ari utegeka prizo icunga abo banyurunda, nicyo njyewe numvise.
Aba mbere bishwe mu mpera z'umwaka wa 73.
izina geze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana ububanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protezi Kihanyirazo.
J'étais préfet icyo gihe ya Ruhengeri ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo ni mukuri iki cyangwa ni mungu reka ibi ngibi yavugaga ko bamutumye ko bigenze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko urubanza rwari ruteye.
Uwo yari Kote Zigira Nyirajo wari perezida wa Ruhengeri akaba na muramu wa Juvenal Habyarimana.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Bakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika nkuko nabibasezeranije. Reka duhe urubuga abatanze ibitekerezo ku biganiro bibiri byahise. Turahera kuri Colonel BM Baltazar Ndengeyinka mu mwaka w'1973 yari sous-officier arangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ubatuye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aratanga igitekerezo ku byo Colonel Atanaje Gashake yavuze mu kiganiro cyambere. Colonel Ndengeyinka kaje neza ku Ijwi rya Amerika.
Nge navuga ko ubundi yari kapiteni dusomeye ne nta nubwo yagombaga kuva aho ngaho mu kigo yashobora no kuba umuntu, ariko kuhanyura akavuga ko aho agiye ko agiye gushaka Habyarimana akamubwira ngo ni Kanombe atura ati niwe rigere kapiteni aho mu kigo. Nge navuga yuko yari kuri mu kigo iyo kumujyana Kanombe atabishaka namwumvisemo n'ubwo bakakeka ko yari afashwe ku buryo wese no kunyura kwa Habyarimana aho yagira nka mwereke ko hari ikibazo. Ibyo ntibishoboka rwose. Ibyo biriwe mu kigo biriwe i Kigali bari babiteguye ku giti cyanjye, kandi uwo munsi ntabwo ari wo bavuye ku kudesa yari ihari. Mu kwezi kwa gatanu Rodirinetune hari kudesa yari yateguwe, niko byavuzwe bukeye, kandi iyo kudesa Gasake yari irimo yari ishingiye kuri inzu ya Gasake yari i Bugesera yagombaga ngo kuziga kwa kudeta barayitangiriye ku buryo kuva icyo gihe umwuka wa kudeta wari
ku buryo kuri wowe ntabwo ari ibintu byagwiririye Habyarimana nk'uko abivuga.
Ntabwo byamugwiririye kubona ko nta na incida yabaye ntaho barashe isasu ngo ubone ko harimo ikosa, harimo igihunga cy'ubwoba cyo kwihuta ku muntu utateguye. Ntabwo ari byo. Uyu muntu wese yari azi ahari, bari bazi umuntu wayifunguza uzahamagaza inzara umwe ntamushyika w'induga ufashe ku mbunda bose bari barabarebaga wari bakazikwiye bakamufata ku ruhande undi akazi bakayimuha gutyo kandi ntayemerewe mirimo. Njye ni ukubeshya kudeta kuri twe guhera kuriwe, kubera ko bigaragara ko za mitarasiyo z'abaofisiye bo muri iyo minsi bagiye bakuruha abanyinduga bakabigizayo kuri komandoma abakiga bakabazana. Natanga urugero kuri i Kanombe, ikigo cyayoborwaga na Majoro Simba yari umunyagikongoro. Abari bamukurikiye ni babiri, ni Rwigamba w'umunyacyangugu na Maniraguha w'umunyaruhengeri. Rero Rwigamba w'umunyacyangugu bigaragara ko atarimo kuko bamuhaye imitasiyo mu matariki yegereye. Bigara rero Simba na Maniraguha, Simba baramuhamagaje muri Etat Major asigara noneho Maniraguha. Maniraguha yari muri dare kuko niwe watanze amategeko ku basirikare bose b'i Kanombe. Igihe rero Rwigamba atari bamuhaye imitasiyo yari kuba yenda badashaka ko bimenyetse atari mu mezi, kandi kudeta irangiye Rwigamba bari kumugarura bamujyana muri perezidansi ngo ni porotokole iki. Ntabwo byagaragaye ko Rwigamba yabonye imitasi cyangwa kandi yarayibonye. Ikindi ni PM, kompanyi PM yatayorwaga n'umuzungu umubiri witwa Omar Dibwa wari umwungirije yari musonera koronero yari suriye tuno icyo gihe. Logikoma ku bisanzwe Rusone ni bagomba kumusigariraho aho kugira ngo bamuhere umize bayiha bagusura kapiteni bagusura kandi afite indi nitategeka ya kompanyi Kigali. Ni uko bategetse kompanyi peri na komanda ya Kigali kandi ubundi atari byo. Kandi koko kudeta irangiye mu matariki ya munani yabonye bimunaniye Rusone amusubiza komandoma ya PM, ariko kudeta yarangiye ukabona ko batacyara musonera akomanda barimo gukora kudeta.
jereo alivuga yuko ya tebu na gushimiye cyane bakakanya uhaye izwi rya Amerika.
Urakoze, urakoze nawe.
Tukiri ku byo Colonel Ndengeyinka yavugaga mu kanya yerekana ko kudeta yateguwe, uwategekaga i Kankanombe ni Colonel Aloyse Simba, ari mu badufasha kwandika no kumvikanisha amateka kuri iyi ngingo. Colonel Simba, mwumvise Ndengeyinka ibyo avuga byabaye mu kigo mwayoboraga, murabyibuka?
Ndabyibuka, asigaye Imana iraguha, ariko kwigamba ajya kugenda numva harabaye imitasiyo ampere generali mbere yuko bariya bakwa, kuko hari abantu babonye imitasiyo kubera yatanzwe na perezida wa repubulika, bariya bari bafite amagarade ya bamajoro na bakoroneli muri iyo poromosiyo, uretse jyewe na Munyandekwe Ndarurashya, bariya bandi bagiye mu byayi n'abandi ni perezida wa repubulika yadeside kugira ngo bajye aho ngaho. Nta nukare Habyarimana, nyuma yaho nyine ubwo abo bantu baragarutse, imitasi yabaye jenerali avaka ba Rwigamba na Rwigamba agenda, hari n'ubu hari n'abandi bamunyuza mitasiyo, uretse iwanjye ni Kigali zarabaye n'ahandi.
None ngiye kubabaza ikibazo, munyemerere ntibabaze kubera ko mu kubaka amateka dukeneye ukuri ku bintu bimwe na bimwe. Iyo mushubije amaso inyuma, hari abavuga yuko uwo munsi wa kudeta yuko mutari mu kigo mwayoboraga, kwa ahubwo mwashoboraga kuba mwari mwafunzwe kugira ngo mutaza kubarwanya, mwari hehe muri iryo joro? Hanyuma Munyandekwe mumaze kumuvuza mumushyira mu bakamarade? Uko mwayiyitiriye rero
ni yo ni ya cyane ni kaje kubona bagiye.
Colonel Simba ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wongeye guhishwa rya Amerika. Tugaruke gato ku byo Colonel Atanaje Gashake wari komanda wa Bataillon de Reconnaissance ni 73 yavuze ijambo turariha Alexis Uwayezu umwe mu batwumva ukurikirana cyane ijwi rya Amerika nta wundi mwirondoro yaduhaye atuye mu Bwongereza. Alexis Uwayezu, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Igitekerezo cyane kibazo mbaza ku byerekeranye n'ikiganiro cya mbere cyahise aho mwabajije Gasake uko Habyarimana ari ntaje kumushaka Kanombe, ahubwo yavuze ko agiye kumushaka aho yari ari ahandi hantu direkto mahita amubona. Ariko mbere gato umudamu we yari yavuze ko abantu baje kumushaka abandi nyuma y'uko agarutse avuye ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we, asanga umudamu we yatetse amubwira ko biri bamushaka, arafungura ajya kwiryamira kuko ntiyashakaga no kubyuka. Icyo cyane nkasanga aho bavuga ko nta batari bazi byari birimo kuba nta ruhare bari bafitemo, sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ariyo Perezida wa Repubulika ahamaga shefu wa Eta Majoro Minisitiri w'ingabo ariyo Habyarimana icyo gihe wakumva adashaka kumwita, yamenye ko uwo munsi yari wamushakisha akumva adashaka kumwita nk'uko damu ye yabivuze. No kuba yaramenye aho Minisitiri w'ingabo ari, abandi bari bamubuze, ubwabyo bigaragaza ko afite amakuru arenze ayo yatanze. Numva yarakwiye kudusobanurira birenzeho.
Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye.
Sinshidikanya ko mu bakurikiranira hafi ikiganiro muri Sanga hari abakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakaburirwa irengero. Nanone birumvikana ko tutabasha guha bose ijambo muri aka kanya. Ndifuza guha ijambo Albert Bizindori, ni umwana wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi w'ikigo cya Onako, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Albert Bizindori atwaje ijambo bagenzi be, ikaze kuri radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nibutse yuko uri umuvugizi w'abana bakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakicwa nyuma ya coup d'etat yo muri 73. Nyuma y'ibi biganiro bibiri biheruka kumvikanira ku Ijwi rya Amerika, urabivugaho iki?
Mbo ikintu cya mbere mbivugaho bwana Veniste no gushimira uko imwe mu ntego zacu byari uko bivugwa ko bitagumya gucecekwa, kuko kuri twebwe kubiceceka byari uburyo bwo kubica bwa kabiri. Ibyishimo byacu bya mbere ni uko bibasha kuvugwa kandi mu babivuga akaba arimo n'ababigizemo uruhare. Ibyo nabyo biri imbere mu bidushimisha ko nabo babasha kuvuga. Ni byiza, ibyo turabyishimiye, ariko dufite inkingi mira kubera ko dusanga hari ibibazo byinshi kibura ibisubizo, cyangwa se tugasanga hari ibintu nabyo bivugwa mu buryo usanga bisa nk'aho tutabyita ukuri neza neza ku bwacu.
Twarabivuze dutangira kino kiganiro, Ijwi rya Amerika ryashatse guha Abanyarwanda urubuga kugira ngo bashire iyo ngingimira. Ngaho rwose imareye agahinda.
Mbo murakoze Veniste. Mbo ndahera ku byavuzwe bijyanye n'ijoro ry'uwa kane rishyiriweho gatanu Nyakanga. Ikintu ibibazo umuntu yibaza ni ukurikije ibyo Colonel Serubuga avuga, ukurikije ibyo Capitaine Gasake nawe avuga, muri iryo joro habaye iki koko? Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo mbese cya mbere nibaza, Perezida Habyarimana yahamagaye umunsi wose, umunsi wa kane Nyakanga. Ikibazo cya mbere twibajije twebwe ni na Minisitiri w'Ingabo, ese ni ukubera iki Perezida wa Repubulika amuhamagara akirirwa umunsi wose atamwitabye, ndetse yanataha umufasha we yamubwira ko yahamagawe ntiyitabe? Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidasobanutse na gato. Donc icyo ni cyo kibazo cya mbere twibaza. Noneho ikibazo cya kabiri, yagiyeyo aritabye. Uko rero twe tubyumva mu buryo butandukanye. bamwe bakubwira ko yageze agasanga abantu bicaye muri salon nibyo konese ruga yatubwiye yasanga abantu bicaye muri salon ariko nanone wakumva ibyo mugenzi we se batware nawe uvuga ko yabibwiwe na president Byarimana avuga bakubwira ko president Byarimana yagarukiye ku muryango ngo yarebye akabonamo abantu bakirukanka noneho agahita yisubirirayo icyo nicyo kimwe bimaze twibaza umuntu ashobora no kukibaza akurikije ibindi byinshi yagiye yumva ariko ahangaha wenda bizagira iki gihe cyabyo
hari ibyo abantu bavuze bikwiye gufasha abanyarwanda gutekereza no kugira ngo babone ibisubizo ngira ngo wumvise nibyo Nkezabera yavuze avuga neza yuko Habyarimana bibwire yuko nta sasu ryavuzwe ibyo ngibyo rero ni ibintu numva ikibazo cyarabonetse kandi cyaragaragaye ntago twabibaza ababivuze ku gutanga ibisubizo kubera ko ibyo bavugaga barabivugaga ahubwo reka nkubaze ariko duhite dukomeza rahita usubirana ijambo mwebwe nk'abo bana mwiryo mwicaye muvuga kuryo joro rya gatanu abo bana bakayibanda bari bahare bababwiye ko byagenze gute nibutse yuko nawe papa wawe yagiye muri abo bantu bafashwe ariko mwamenye iki kuri ryo joro kuryo avuga gute twebwe tuzi neza yuko byagenze ukundi
bo ibyo mvuga ntabwo byagenda muri bibisobanura ko byagenze ukundi ubwo ndakubwira ibyatubayeho ku giti cyacu ikintu nzi nabonye nk'umwana mutoya ni uko ku tariki ya kane umunsi wose hari abantu bakomeje kuza mu rugo ku itariki ya gatanu umubyeyi wanjye Ludoviko Bizindori yagombaga kujya mu ruzinduko ku mahanga yagombaga gufata indege mu gitondo kare ku itariki ya gatanu Nyakanga akajya muri misiyo yagombaga kumaramo ibyumweru birenze bibiri mu bihugu by'i Burayi uwo munsi abantu baje kumureba inshuro nyinshi n'ubu ngubu ndakibaza nagerageje no kubaza icyo kibazo umukecuru wanjye nta gisubizo yakimpereye abo bantu baje inshuro nyinshi kubera iki
abo bantu ni abasirikari ni abasivile abo bantu ni abakinnyi
bari abasivile ariko bakaba abantu ntigeze mbona mu rugo rwacu na rimwe utavuga ko ari inshuti ze zamusuraga hanyuma umubyeyi wacu yatashye yaje gutaha mu masaha ya saa tatu z'ijoro arirambika yararuhuka hanyuma hari mu gicuku kinishye twumva inzugi bari kuzikubita bakubita inzugi mukuru wanjye Robert arabyuka ngo ajye kubakingurira aho papa yari mu cyumba aramubuza aramubwira wikingura Robert asubira kuryama hanyuma tugumya kumva urwo rusaku ubwo ntabwo twongeye gusinzira kuko twari dufite ubwoba ariko haza kugira igihe tubona urwo rusaku rurahagaze mu muzehe arabyuka arebera mu madirishya agira gute n'iki asa nk'ubaye rasure arasohoka afata imodoka aragenda yagiye hehe ibyo nkubwira n'ibyo numvise batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe kuri iyo tariki ya gatanu mu ijoro ryo kwa kane rishyiro wa gatanu Nyakanga kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka
ntabwo wigeze umenya impamvu yagiye kwa Bizimana muri iryo joro kandi yari amaze kugira ubwoba mbese abo bantu bakomangaga baje kumuhamagara bakomangaga se baje kumugirira nabi ntabwo wigeze umenya impamvu yafashe icyemezo cyo kuva iwe akajya kwa Bizimana
ikintu ntekereza ni uko Bizimana yari umusirikare bakeneye kumenya amakuru ku muntu w'umusirikare ku muntu uzi ushobora kuba yabasobanurira impamvu hariyo muvuma y'abasirikare icyo ni iki cya mbere icya kabiri abantu babwizanyije ukuri muri Kigali mu nzego z'ubutegetsi yari amazemo igihe kinini arimo umwuka mubi ujyana kuri kudeta ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko hari hagiye hariho abantu bari mu dutsiko runaka abantu bafite abo bisanzuraho abo baganiraho abo bishyikiraho abo bumva bari kumwe ntekereza ko umubyeyi wanjye Bizimana yari umuntu arakiri rassure par rapport ya situation yari iri mu gihugu akavuga ati reka tujyeyo n'ibyo n'icyaba cyose turatse kwa Bizimana ndaba ndi kwa Bizimana ndibwira ko ashobora kuba yaranatekerezaga ko n'abandi bariyo cyangwa yabimenye iyo byose telefone zarakoraga ndavuga telefone zo mu rugo warangiye nuko mbibona
nyine umuntu yakwibaza ati ko telefone zakoraga kubera icyo atatelefonye Bizimana ngo amubaze amakuru ko ameze anamubwira ati bigenze gute kuki umuntu agomba gufata imodoka agasohoka mu ijoro atari n'umusirikare yari umusivile
impamvu nge numva isobanutse iyo telefone wayifata ukabaza uko ibintu bimeze ariko muri icyo gihe cy'ubwoba cyo kumva uri udafite sécurité yawe nyango ikintu cy'ambere wumva ukeneye gukora n'ukuba uri kumwe n'abantu bizeye wumva ufitiye icyizere kurusha kuri wenyine ngira ngo kuba kumwe n'abandi bumvaga bibatiza ingufu cyangwa se bishobora kugira icyo byabafasha kugeraho
nkuko twabisezeranije abumva ijwi rya Amerika kino kiganiro kiribanda kwifatwa nifunga rya banyapolitiki ariko kubera ko twabanje guha urubuga abafite icyo bavuga ku biganiro byacu bya mbere ni nacyo Albert Bizindori yaziyeho kugira ngo agire icyavuga ariko Albert kubera ko ugihari nagira ngo ukomoze gato kwifatwa nifungwa kubera yuko wambwiraga yuko umubyeyi wawe kuva yagenda kuri iyo tariki ya gatanu ninjoro atongiye kugaruka urugendo yari afite rwo kujya hanze y'igihugu i Burayi n'ahandi ntiyarukoze hara kanunu mwigeze mumenya kaho yafungiwe nuko byamugendekeye hanyuma turangiriza aho ngaho ariko ndifuza ko wagira icyo bimbwiraho
bon bicyo kuvuga kirari kandi icyo kiri bwumvishe nuko mu byukuri bari abantu bafatwa bwa mbere bagifatwa ku itariki ya gatanu nyakanga hagomba kuba nta mugambi wo kubica wari uriho umugambi wo kubica waraje nyuma ndasobanura impamvu zabyo umubyeyi wacu yafungiwe ku Gisenyi mu myaka ya mbere yafungiwe ku Gisenyi muri icyo gihe yarafungiwe ku Gisenyi hakaba hari muramuwe kuvuga umugabo wamushikiwe wari ukuriye ibitaro byo ku Gisenyi mu byumweru cyangwa mu mezi ya mbere ntabwo navuga igihe byamaze yahawe uburenganzira bwo kumugemurira yaramugemuriraga akarya ibiryo bivuye angwa kwa muganga ndetse n'ikimenyimenyi sogokuru wacu ni kuvuga umubyeyi w'umugabo umubyara yabashije kumubona yafashe urugendo avaho yaratuyeho twari twese yagiye muri komine ya Nyakabanda ajya ku Gisenyi abasha kumubona ndetse n'icyo gihe papa yandikira umukecuru ibaruwa ahantu yamubwiraga ko aho bari nyine ni gereza amubwira ubuzima bukomeye bwa gereza anamubwira ati ndamutse nsohotse muri ibi bintu ikintu cyitwa politiki kwa heri ntabwo nzongera kwinjira muri politiki zasaba akazi kajyanye n'ibyo nize nibutse ko umubyeyi wanjye yari afite doktora muri ekonomi finansiyeri aravuga ati ngewe nzaka akazi mu byerekeye ibyo nize ati kandi hagati aho udufaranga dufite kuri konti ugumye dukoreshe abana bige icyo gihe twigaga muri Kigali twigaga muri Ecole Belge somara aravuga ati abantu bagumishe muri Ecole Belge bagumye bige n'udufaranga dufite ubarihire utegereje ko ngaruka ni ukuvuga ko nta kintu cyamwerekaga ko bazicwa ko ibizakurikiraho bizaza ubu icyo gihe yari ku Gisenyi nyuma yaho rero ibyabaye uwo muganga baramwimuye bamukura ku Gisenyi hagatabo n'umubyeyi wacu nawe baramwimura bamujyana mu Ruhengeri ubwo rero ageze mu Ruhengeri nibwo twatangiye kumva ibijyanye ibyo mwese muzi mwumvishe byanditswe n'icyo gihe twatangiye kubyumva bya torture zikomeye n'iki iki nta kintu na gito tuzi gishobora kitubwira ngo yapfuye iki n'iki yapfuye muri ubu buryo na information nimwe dufite aho ngaho tuzi gusa ko yagiye mu Ruhengeri
ibyo ngibyo nibyo kino kiganiro ku ijwi rya Amerika kigerageza kugeraho gushakisha duhamagara abantu benshi bagiye babigiramo uruhare babizi babibonye babihagazeho tukaba tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha nabyo tuzaheraho ndagushimiye cyane Albert Bizindori ariko nagira ngo ubwire abumva ibi bya Amerika gatoya mu magambo abiri umukanya wavugaga yuko papa wawe yari yifuje yuko mwakomeza kwiga muri Ecole Belge ariko inyakabanda umwarimu nta Ecole Belge yari hari mbese mwashoboye kwiga byagenze gute
bo twagiye inyakabanda heureusement pour nous twasanze sekukuru nawe utari umugabo ukuze cyane kandi nawe yari umugabo ujijutse n'umugabo wari wabaye burgomestre wari yaratwakiriye kandi nzu twahagiraga nabyo mbivuge atwakira mu bandi bana n'umubyeyi wacu hanyuma twiga mu ishuri abandi bana bose bigagamo n'ingorane zikomeye kuko nko kwandika ikinyarwanda gusoma ikinyarwanda ni ibintu tutari tuzi gukora neza ariko abana n'abana biadapta vuba cyane twariadapse abana mu bandi twiga gukina nabo twiga kwiga twicaye ku mihirima niho u Rwanda rwari rugeze ntabwo ari ibintu twabibayemo avec esprit y'abana dufite une famille qui nous appuie mu bushobozi yari ifite tubasha kwiga twarize nize mu iseminari niga mu université donc mu ngorane nigeze kugira ubu ikindi gihe mvugaho ariko avec la perseverance n'ubushake nabashije kandi mu kwiga.
Urakoze cyane Albert Bizindori, ngushimire byimazeyo kubera aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze bwana Veniste, namwe ndabashimira kubera ibiganiro mwatangiye, nizere ko bizakomeza kandi bikazatuma ukuri dukeneye kubasha kugaragara. Murakoze.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro muri Isanga na tumiye umutegarugori yari inkumi icyo gihe ndavuga muri 73 yitwaye Makurata Mukamugema atuye mu Budage. Namutumiye kubera ko yabonye ibyabaye yakoreraga mu nzu y'ubucuruzi bw'inkweto yitwa Bata, inzu yari hafi y'umuryango mukuru wa Presidency. Kuri uwo muhanda niho habaga urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu, niho hariza ministeri hafi ya zose. Nubwo atafunzwe, ubutegetsi bwa nyuma ya kudeta bwamukiye mu mujyi, ahagarutse arahafatirwa, arafungwa yitirirwa ibikorwa bya politiki. Kandi abanyapolitiki tuvuga hamwe muho baguye yarahabaye. Gusa nanone kuba twumva ibyaza gusobanura ni ibitekerezo bye n'ibyavuga ko yabonye yanyuzemo, siko kuri twabahamirije. Imakurata Mukamugema, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Itariki ya gatanu Nyakanga yagusanze he?
Kudeta yasanze ndi muri societe Bata, donc ndi muri Bata harya kuri Plateau Kigali, nari gerante wayo, nahageraga kare kubera gutunganya akazi kaze gukorwa uko rudera journée, donc nahageze kare. Hanyuma ngiye kubona mbona ibintu byose mbona nt'abantu bahita mu mujyi kuri radio, nta kintu habiganiro byatambukaga, tukumva ibintu militeri gusa, twibaza ibyabaye ibyo ari byo. Hanyuma bikubitana n'uko mon père itari yaharaye, ariko ntabwo yari yaraye iwanjye, yari yaraye Kigali. Noneho aza kuza aza yirukanka ansanga muri Bata, nanjye mbona nta mukozi uza ku kazi, mbona nta kintu kinyeganyega. Noneho arahambaza ati se mwana wanjye, ati byagenze bite, ati ko n'ubu sindi ndirimbo militeri, ati nkumva ati aho abasirikare ntibakoze kudeta, ati aho igihugu nticyaba cyafashwe, ati niba cyafashwe rero, ati Kayibanda ubu ngubu wamenya ari hehe, ati Kayibanda yaba wenda ntibamwishe cyangwa ntibamugiriye nabi. Afite impungenge kuri Kayibanda, yibaza aho Kayibanda yaba ari. Ndabwaye najye ntabwo mbizi, nicaye ahangaha umunsi n'ugitangira turamenya ibyo ari byo. Aho maze gucya gato mu ma saa tanu cyangwa saa tanu n'igice, nibwo za komunike zatangiye kuri radio, noneho birafutuka twumva ibyabaye ibyo ari byo.
Hari ikintu wawe warabonye kidasanzwe aho mu mujyi? Bamaze kuvuga ko kudeta ibaye, hari abantu bafashwe wabonye, hari abafashwe wumvise, wabonye iki?
Bavuga ko abantu bose bagomba kuguma mu mazu, abantu n'abantu nta sirikirasiyo yari mu mujyi, twagombaga gutega amatwi radiyo. Njye nakomeje kumva radiyo nta kindi, nta makuru yandi numvaga, nta nubwo bavugaga batangazaga bo bafashe, nta nubwo bavugaga aba ikintu cyabaye, bavugaga gusa ya matangazo abanyarwanda mwese mwumvise, aho bavugaga ko ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika ubutegetsi bwari buhari. Twari mbese mu bintu byo kwibaza ikigiye gukurikira, twumvise ibibaye ariko nta kintu umuntu yabonaga direct.
Hanyuma bukeye bwaho wagarutse ku kazi, urakora uko bisanzwe, akazi kawe ntabwo kahagaze?
Ntabwo akazi kahagaze, ariko abantu bose wabonaga bagenda bigengesereye bafite ubwoba, abandi bavuga yuko ngo nta bwoba bagomba kugira, ko ngo ibintu bigomba gushobora gutangira, ko nta kibazo gihari. Nkabona nyine ibintu byose biragenda gahoro, abasirikare nibo batambukaga mu mujyi mu majipe nante, bavugira muri wo parereri, bavuga ko abantu bose bagomba kutuza bakaguma hamwe, ko nta kibazo gihari. Nkuko nabyumvise, nuko nabibonye.
Imakino mukamujema na guhamagaye muri kino kiganiro kubera yuko uri umunyarwanda kazi uzwi cyane wagize ibibazo bya politiki icyo gihe wari mukobwa w'inkumi ndavuga muri 73 n'itatu na guhamagaye kubera yuko abagize uruhare nyuma ya coup d'etat mushobora kuba mwarakoranye biravuga ko mushobora kuba mwarakoranye na bamwe kubera kubugize no gufungwa mbese hari mikoranire wabo waragiranye na bamwe mu bagize uruhare mu gufata abanyapolitiki bakurikiyeho nyuma ya coup d'etat hari abo mwarakoranye
nta muntu twakoranye mu bantu twafunganywe nafunzwe mu rubanza rwitwaga ubanze ngo rwari izina n'abagenzi be dufungwa bavuga yuko ngo abo bantu ngo bari bagiye ngo gukora coup d'etat jyewe nari nabajijwe nari nahawe interrogatoire imbere yo gufungwa au sujet des tracts
impamvu nari nkubajije nagira ngo umbwire niba utarigeze ukorana nari zinde wari ushinzwe iperereza mu Rwanda niba nta makuru wigeze umuha niba nta makuru yigeza gusaba wigeze ukorana nawe subundi bagufashe bagukura hehe wari uri muntu ki ku buryo ukora coup d'etat wari hari politiki wakoraga
na politiki nakoraga yewe bamfata nari nakoraga kuri comptoire ya Sabina baza kumfata saa sita wamufasha arambaza tese ati hari ikintu uzi kuri coup d'etat hari ikintu uzi bagufatiye ndavuga nti ngewe se mufatiye iki wundi byabaye iki byagenze gute mbere yo kumfata ariko nari nakoreshwa interrogatoire narabajijwe n'umugabo witwa Nibiragabo batubarije mu Kiyovu ariko yari yarambajije nari nakoreshwa interrogatoire aussi kunuza kuri za tracts zari zarasohotse mu gihugu zaningaga ubutegetsi zivuga les abus du pouvoir hanyuma rero icyo gihe bambaza niba narabonye tract narasomye tract avuga ni tract gihe nazibonye nabonye tract niyi ese wazibonye ye ni twadutse mbitoro tugiye ku kazi igiye nzamutse ngiye ku kazi zimwe zari ku muhanda nanjye byari bitaka ibyatage ku muhanda nanjye ndatoragura ndi ndasoma abantu bose nabonaga bafite impapuro mu ntoki nanjye ndafata ngasoma nyuma maze gusoma ngeze kuri nuzamvugana n'abandi nabo sanga bafite tukayatuze shanja umwe avuga ati ngiye mfite iyi ndafite mfite iyi nuko byari bimeze mu mujyi wa Kigali n'ibipapuro bari barajugunyanze mu mujyi ubonye urupapuro cyangwa uturaguye hasi urubonye kuri mugenzi we ati genda afite igipapuro kivuga ibi n'ibi kivukimo abantu ngo baba baribye umutungo w'igihugu kirimo abakoze ibi n'ibi ntoroga tukajya tuziyererekanye ibyo rero genda arabyemeye muri ko umuntu yasomye urupapuro atanditse atoraguye kandi urupapuro rutanasinye tuvuga nta kibazo kwemera ko urupapuro warubonye ibyo bavugaga ngo byanditswe na Birara Birara yari muri Banki Nasiyonari twebwe tugabazwa ku mpapuro zanditswe n'abantu abazanditse bahari nkabona ibyo bintu bitumvikana nge ndavuga nti mpapuro nazisomye mpapuro ndabibemera ko nazisomye maze no kwemera ko nazisomye mbabwira nabo n'abantu nka babiri neretse kandi abo bantu ntawo bafunze nigiye wafunzwe
ni wowe wafunzwe Imakurata mukamugema uyu wari umusogongero kubera yuko igihe nikigera cy'urubanza tuzagutumira muri kino kiganiro cyane cyane tuzagutumira kubera ko wafunganywe n'umuntu witwa Theoneste Lizinde nagira ngo uduhe umusogongero w'ibyo abantu bazumva hano kuri kino kiganiro Lizinde waramwumvise aburana mwarafunganywe murego ibintu bimwe umunsi wa mbere Lizinde aburana twibutse mu masegonda make yasigaye mbere uko tuhumwanya abandi niki tuzaheraho wibuka Lizinde yavuze kuri uwo munsi kugira ngo tuzagikomerezeho
kintu nibuka cyavuzwe nuko Lizinde ageze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana urubanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo ko abo bantu ko ari babiri kongira ngo bamuregaga bamuregaga ibintu by'urupfu rw'abantu rw'abanyi politiki b'igitarama avuga ati ntabwo nshobora kuburana urubanza Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo badahari
urakoze cyane Immaculée Mukamugema
Washington, ijwi rya Amerika.
Nyuma y'amagambo y'Imakurata Mukamugema avuze ijambo ngiye kuri hapotheze gira nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri gihe hari hafungiye abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere, arasubiza Mukamugema atubwira impamvu Major Théoneste Liginde wafunzwe wari ushinzwe iperereza agafatwa akimara guhindurirwa imirimo atemerewe kuburanira mu ruhame.
Ngirango nuko nibyo nibwira Rizinde yaratangiye kuvuga yataka abantu kandi batari buze kwidefanda. Nuko yaratangiye kuzana ibintu yataka abantu nta temanyaje ziza kumuvuguruza gishobora kuza mu rugo rubanza. Niko nagiye mbitekereza icyo gihe abacamanza bari bahari. Ngira ngo hari n'abantu benshi, hari abantu bavuye ni Kigali bavuye hehe babikurikiraga. Simbizi jete prefe icyo gihe haruhengeri, ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo ni mukuri iki cyangwa ni mu reka ibi ngibi. Yaratangiye kuvuga nk'uko yavugaga ko ari abamutumye ko bigenze bite. Sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko urubanza rwari ruteye. Ndumva bari bamusabye kwisobanura, kuvuga ukuntu abo bantu bapfuye ariwe bategekaga gereza speciale. Noneho rero mu gihe cyo kwisobanura ahubwo atangira kubyegeka ku bandi, atangira kuvuga ko abantu bari babizi. Sinanibuka ni abandi yabishyizeho
kujyabura n'abantu yabishyizeho ni wowe yabishyiragaho yabishyiraga kuri wowe akabishyira kuri akavuga nyine ko umuntu wawe ugomba kubibazwa. Birumvikana ko ari Perezida Habyarimana akavuga ko abagubizi kubera ko wigereragayo ari kugira ngo ukuri dore premier audience. Donc ntangiye kuburana bwa mbere bamaze kunsomera ibyaha ndegwa, umujuji yampaye mikoro ati ntangiye kuvuga ku mugaragaro, gushyira amajwi ku mugaragaro Perezida Habyarimana na muramu we zigira nyirazo mikoro barayinyaka kugira ngo abaturage bari hanze batamenya ukuri.
None urumva icyo gihe urubanza yaratangiye kuruhindura ibimenyetso se yatanze by'uko ari Habyarimana wamutumye cyangwa ari muramu we wakoze nikere konke intervention ariyo yatanze. Ibintu bavuga kuri Habyarimana ni image bashaka guternisa. Kandi rero ndakumenyesha ko hari abantu bamwe baba barakoranye na Habyarimana bazi ibintu bye, bazi amabanga ye, bagize ariko bageze aho bakagenda bamuhinduka kubera ko atagiye muri attitude runaka, atemeye umugambi wabo. Veniste hari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda sinzi ukuntu bazabana. Habyarimana ntabwo yigeze yanga abanyagitarama pas du tout, ariko l'entourage politique akubwira ngo iki ibintu biraruhije. Hari abantu bashobora kuba bari kumwe bafite umugambi umwe, ariko umwe yaba adakurikije icyo umugambi runaka undi ashaka nosoma akamuva iruhande ahubwo akamusenya akamuhiga. Ibyo ni ibintu bibaho. Gusatira yakoranye na Habyarimana yagize confiance, yabaye secretaire general imyaka igihe kirekire. Ariko wumvise ibintu avuga kuri Habyarimana, yewe nta simbizi. Hari n'abandi bumvikanaga nawe bari kumwe bagiraga bate ariko bagiye bamuhinduka kubera ko atakurikije atakoze atakurikije inama zabo zo gufata nabi abantu yashakaga ko abantu u Rwanda buri muntu icyo ashoboye gukora cyiza yagenda akagikora noneho ashaka kwikubira abantu bashaka bagashaka kwikubira ibintu bya regionalisme mondiale.
None kugira ngo iyo regionalisme itabaho nuko abo banyenduga abo banyagitarama bamenye ukuri uko ibintu byagenze aho kugira ngo abantu bafate abanyaruhengeri cyangwa abanyagisenyi bose babegekeho ibyabaye bavuga bati bino bintu ntabwo byakozwe n'abanyagisenyi bose byakozwe n'abanyaruhengeri byose byakozwe n'agatsiko kamwe k'abantu bakeye wowe impamvu nakubaje nuko bakuvuze abantu bavuga bati yari akomeye yari prefe ibintu byose yabaga bizi
ibyo ifo ko baterinisa akeko soruto image y'umuntu utaremeye kuba verisite mu migambi bari bafite malheureusement hari byagiye bimucika bigakora gukorwa asonisi yabimenya abimenye ari trota ariko ngira ngo urubanza rwabaye rwabereye mu Ruhengeri kuri ibyo byerekeye la mort de y'abanyapolitike baturutse igitarama ibyo bintu byaravuzwe icyo gihe mon cher
hashize imyaka 47 abantu bapfuye abana babo ntabwo bazi aho bahambwe hari abahambwe mu Ruhengeri hari abahambwe ku Gisenyi hari abahambwe mu Rwabayanga nkawe nk'umuntu wari umutegetsi icyo gihe nk'umuntu w'umubyeyi iyo utekereje yuko nyuma y'imyaka 47 abo bana batazi aho base bahambye batazi n'uko bapfuye ibyo ngibyo ubitekerezaho iki ubivugaho iki
birababaje biteye agahinda abahazi bashobora kuhamenya ni ugushakira nyine mu babikoraga babicaga bajyaga kubahamba bagiraga bati birababaje uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore kuba yabona abo bantu abo mu miryango yabo bashobore kuba babaririra kuba babashyingura niba bishoboka mu buryo ntiyakwifuza uwo ari we wese ku muntu wo mu muryango we icyo bashobora gukorerwa cyose bagikorerwa rwose
kote zigera nyirazo ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
urakoze Venusti urakoze cyane
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa
ifatwa ifungwa iburanishwa iyicwa nibyo tugerageza gusobanukirwaho muri iki kiganiro umuntu udufasha kubona zimwe mu nzira ni Colonel Serubuga kubera ko yari mu rwagati ku ngo miganje aratubwira abari bafite ububasha bwo gufata no gufunga
gufunga hari bamwe bavuga ngo ni abasirikare bafunze no ni procureur wafungaga akurikije ibyaha abona ko bana
ariko se procureur Kavaruganda wagiye kufata abo banyapolitiki akabafunga ntafate abana babahungu bari barisha abantu iyo mirambo ko mwari mwayibonye itemba ku iteme rya Kanzenze Habyarimana yarayibonye Kayibanda yarayibonye nabe warayibonye abo bana ntimubashake ngo mubafate kubera iki mutafashe abisha abantu
me yabaye Kavaruganda hari wa mubaza gusobanurira uti kuki nta muntu wo muri committee du sali wafashe wewe ni kikibazo nanjye nakumva gifite ishingiro me uko mbizi kuko turi muri committee pour la paix et l'unité nationale twajyaga twarabagije tuti harafungwa baki n'iki bavuga ko ibyo bibazo ari ibibazo bya procureur noneho ndetse nyuma babanze kutubwira ko bari abafunzwe bapfuye twarabajije tite twasabye komite pour la petite il faut kwakorwa nkete kaba zabwirwa abaturage baratubwira ngo ibyo ni sentimental ngo muri droit ikintu kitwa icyaha kiba gikurikiranwa n'ubucamanza kandi ubucamanza bwiyateresa ku baturage mu manza zibereye mu ruhame ubwo turaceceka nta kindi twajyaga kuvugira
narizinde aburana kandi yarashinjwaga kuba yarisha abo banyapolitiki abo muri 73 hari aho yasabye kuburanira kuri radiyo ntiyabihabwa
ubwo se ntabwo nari ministre de la justice ngo mbe nagusubiza
ariko icyo gihe camarade du 5 juillet
twari tutagi sinzi niba twari nta nubwo twari tugifite ijambo mu mpuza mu butegetsi
ese ubundi buriya bizinde iyo ataza gushaka gukora kudeta wo muri 80 agakomeza kibombarika agakora ibyo bamubwiye ubundi kibazo cyo kuba bariya abantu barafashwe bakifungwa bakicwa cyangwa se bakicisha inzara cyari kuzigira kimenyekana
bakabura
bakanabura byari kuzigira bimenyekana
yagumye kuba directeur de la sécurité non
ntabwo byari kumenyekana ese ubundi niba
ariko rero ari bamwe bamwe ntabwo nge njumva mvikanaho nabamwe nabwo wakwibaza kuko mu organisation du ministère de la justice procureur de la république procureur général de la république niwe responsable des services pénitentiaires est-ce que wambwira ko procureur nta kintu yabimenyeho
washa kuvuga kava Uganda niba diwe wasinyaga dossier agakora dossier kugira ngo bajye gufata abantu
no kugira ngo bajye mu rukiko nje wahubwo ningeze kubaza president Habyarimana ni hari umu kapiteni witwaga Nyamwasa sinzi niba waramumenye
yaramumvise
yari JD muri eta major ntabwo kiza ku kazi ati baramufunze ntabwo nari mbizi
garagara yuko abari bashinzwe rasenyuma cyangwa se bari bafite ministeri ya interior cyangwa se na justice nibo bafataga ibyemezo by'abagomba gufatwa abandi ntago mwashobaga kubimenya birumvikana
procureur de la république nige kubyandika bari abana baba politisiye babuze bigeze kusaba information ndabibabwira procureur de la république yigeze ku nk'uko yari akigera muri parike abwira ministre de la justice kuko ntabwo wumvikanaga cyane ko yasaba president akabareye imisa kugira ngo afate ibyemezo hamwe icyo gihe nanjye president avuga ko mba mpari noneho procureur de la république abari busaba ati ngewe niho nkigera muri parike kandi abakozi ba parike bashyizweho na gatwa ati murabona ubwo ati siniwe mvuga ubwoko bwabo ati murabyiyumvira namwe ati nta muntu nzi nawe na confiance ati rero mbabwiye ngo bajye gukora ziriya nkete abantu basakuza ko ari kugira kubihimura ati abo muri parike simbizeye noneho perezida muri iyo nama dongo perezida Habyarimana yavugaga ati ese kadushyiremo ba OPG bo muri arume ati bahoze aribyo bakora muri polisi itarabasuprima ati abasigaye kuri polisi Kavaruganda ati nabo ntabwo mbizeye ati ndagupropoza ko ubwo umaze kuvugurura sirote nasiyonali ati abo bakizemo nabo wizeye ko wampa ko aribo bakora ziriya nkete preliminaire ati bityo bakora nkete bazirangiza bakaziha pro directeur de la sûreté akaguha dosiye zirangiye ukazimpa nkaziga noneho njyewe nkatanga mandadare nge nkayiguha ukayiha abasirikari bagomba gufata abantu ati bityo ntibyatuma aya abasirikare ari abakibaki batavuga ngo hari abantu bari gufungwa ubutegetsi butabizi emeze ibyo niko nizinde yagiye muri za nkete na wundi na nabwo yari ari surete yijyanyemo kuntu procurere yageze aho akarekaniza ndakaba ari butegeka prizo icunga abo banyuru nicyo ngewe ntumvise
ariko ubundi bose bari bafungiye mu ruhengeri
murengeje ku gisenyi
mu ruhengeri no ku gisenyi
nikava Uganda wateye afanini iyo univero organization yavugaga ufunzwe aho bamujyana
kava Uganda niba bitegekaga
kava Uganda narizinde
kava Uganda narizinde
izo service zabo setsa
kuki batabafungiraga inyanza cyangwa ngo bafungire ibutari nawo hari za prison kuki
manda yavugaga aho bamwohereza kava Uganda yarafite na society uprokirere wari mwingirije ki cordon ibyo bintu
muri make iyo kava Uganda za kuba kiriho wa mugani wanyu nawe nari kuzamubaza akambwira kurako hari byinshi yajyanye ku rupfu rw'abari abantu no kwifungwa ryawe
mana ikora ibyayo none se wagira uti nta kwibagirwa ko premier gouvernement de la deuxième république kanyane ngo yabaye ministre de l'intérieur de la fonction publique donc ko kigihe nyine abo bantu nyine be nibo bari baziranye simbihamya
nyuma y'imyaka 47 ubona bari yabana kimwe n'abandi banyarwanda byo bashaka kumenya kubyabaye bifite ishingiro ndetse nange ibyo ndimo nk'umunyamakuru urumva ikiganiro tugeranye hari ishingiro kimaze hari nicyo kizamarira abacyumva
ndabona ndakubwira ko nange hari harimo benshi njuti zanje byarambabaje kumva ko abantu surtout gupfa bakabura na no birakabije kandi rero bina na teisoni ni nagasuzuguro kubutegetsi no gusuzuguza ubutegetsi kuba uragijwe abantu bakakuburiraho wewe sinzi nti nta muntu utarababajwe na rupfu rw'abari abantu njyewe vraiment no
ni naho turangirije Colonel Terubuga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya kandi ngushimiye iryo jambo urangirije ho ryo gukomeza abo bana batagifite ababyeyi babo ndabashimiye cyane
merci beaucoup
birumvikana ko mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu habereye byinshi abenshi muri twe tutazigera tumenya cyane cyane ko abenshi mu babibayemo batakiriho haba mu basirikare no mu banyapolitiki ba civile kuri iyo tariki ya 5 y'ukwa 7/73 ijwi rya Amerika yamenye ko Kapiteni Dominique niyo yita wari umaze iminsi mike ashinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda yavuye iwe ajya kuri Etat Major ntiyagarutse
yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he nari ntari namenya ese akorera kuri presidence aja kuri Etat Major ntabwo nari namenya ni he hafite biro noneho muri iryo joro ry'uwa 4 mu masaha 4 twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaha 7 tubanza gusiganira ku kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri Etat Major yagiye yambaye civil yafashe imodoka twari tumaze iminsi tuguze yagiye yambaye civil afata ipistole aragenda agenda yitabye kuri Etat Major mu byukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye ntarindi jambo rye nigeze nongera kumenya yaragiye ntiyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nawe n'impanuka iyi n'iyi nta kintu nayongeye kumenya cyerekeranye nawe njyewe numvaga nyine nk'umusirikare yari yitabye abamukuriye
ubwo guhera uwo munsi ku itariki ya 5 ntongeye kumubona
kuva iyo kuri iyo saha ya 7 agiye ntabwo nongeye kumubona
nibwo bwa mbere mu myaka 47 umupfakazi wa kapiteni yo yita aganiriye n'itangazamakuru mu kiganiro cyacu gitaha tuzamuhara ubugari tuzinjira kandi muri za gereza aho abanyapolitiki bafashwe bari bafungiwe muzumva ukuntu abambere batabarutse naho batabarukiye ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugihagarikiye hamwe na Etienne Karekezi wabiduhagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Mr. Nshimiyimana.